MJ Records.
Yeah.
Beef Jaws.
Beef bag, big dreams, big moves. Kila siku hustle, kila siku nina improve. Na sio kubonga kila noti ni na groove. Na shindana nami si shindani now no na lose. Big bag mentality kwenye grind so leisure. Na kila move unayofanya kama treasure. In this rap game I'm a ruler no pressure. From the street to the stage I'm a lyrical professor. It's gonna be za kila kona kila chocho. Sija kufanya zenu logo ila mtani cheki logo. Walisha sema sana kwamba kitu haina soko. Mipira nge kujanye katu singe kaza vocals. Big bag dreams, no time for schemes. Stacking up green, nigga. Living my dreams, checking kiwa kwenye scene. Making moves unseen. Talk for mama, how will we focus yote kwenye green.
Juice, are you any place? You go high, you go top, you go juice on a bar. Juice, hata hali ya hewa inonyesha mpinzani wangu mimi tunapa. Juice, are you any place? You go high, you go top, you go juice on a bar. Juice.
First time a genius, second fashion killer. Tada give them blisters, wait, hapo silete hisia. Flows out za kitoto, happen kaza trendy zongo. Walianza tuna mioto, saiku ni iga ulipata joto. Niko kwa anga na ba, jina saina tamba. Na ngoma zina samba, kwa show watu wanaja. Naifanya hii ni kazi siuzi sura. Siezi kupumzika ili nyumbani upate kula. Siezi kuchoka ili mradi mpate mula. More money Gucci Prada kila tuwa dua. Na washani jua I'm better than them. So they say my name like I'm the anthem. Cause me a band them. Nataka nataka nina njaa ya mizuka. Mchaka mchaka hii ni kipaji meibuka. Leo da kesho sauzi kama mwewe tunaruka.
Napa juu. Are you any place? You go high, you go top, you go juice on a bar. Juu. Hata hali ya hewa inonyesha mpinzani wangu mpinzani.